Kwa jina mimi naitwa au acha nitawaambia baadaye. Paka Tazulu no haraka mesa. Unaanza leo na chorus. Okay, very good. Thank you. Tende. Nazingua.
Oya, zima radio na kaniongea na simu.
Kaka niwe kila lila kama Mr. Glue. Pata kiuno kila oga kama Madilu. Bega moja juu, kono moja mu. Mama nipe kiribiti ni ashe fegi. Nyanya uka kenye kiti, oke bendi. Sije fulia.
Jamani, usikana show tash. Yuko njiani baada ya dakika 5 kaka shafika hapa. Wewe usikizie kidogo.
Susha hiyo kimini bilinga bilingi paka chini. Nazingua. Data ini shoti brrra, wezi fata nonyagi nafata nipandishe mzuka. Pera gambe ina wafanya masaji. Nyo hado usipose ela ya bayao. Sijondoka na miguu nje kuna wakabali. Pana nisha kwenye kona filista kupige mwa. Kuka panda kais bela pana na kata. Cheza paka bu eki gugumizi chanja. Apa banga kila supu kesho kaku yandaka. Pige rungu nyonga baby. Nenda step ngoja nipandishe mlege. Please soge ya mshushe yo kimini. Bilingi paka chini. Mule, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, gole. Cheza paka kindi kule kwa sharku tani. Mamutu bali. Thank you.
Divanyali, abana, mimi shindwa. Where did I imagine that?